Bidala ngikufuna baby ungibaleka.
And rest your car.